an African boy, with an African queen, in an African team.
Navy Beats.
City banana, bread and butter.
You are the king.
You are the queen. When he malaika,
what is on the keyboard?
Got a beautiful voice.
Water in the desert.
City banana, bread and butter. Maisha yangu, nakupa yote. Mimi na wewe, mupaka kifu. Kote toenda, mimi na wewe. Hakuna wakututeganisha. Hakuna wakututeganisha. Mwona menzi zendava.
Mwona sikula vanga.
Neyo na jenzi zempita.
Baby sikula vanga.
Na kwa gala. Oli molonji. Oli wampisa. Oliwa, talewa mwe, ondage mami, ya kukuza na kuwaviona. Talewa mwe, ondage mami, ya kukuza na kuwaviona.
Nami nakupenda, kipenzi changu. Popote utakapo, nitakupeleka. Kuona mama, na ndugu zangu. Wakakufahamu, tukaende wote. Iwe katika raha, iwe katika shida. Sababu babu ninakupenda.
Wewe ni malaika.
What is on the keyboard?
Got a beautiful voice.
Water in the desert.
City banana, bread and butter. Maisha yangu, nakupa yote. Mimi na wewe, mupaka kifu. Kote toenda, mimi na wewe. Hakuna wakututeganisha. Hakuna wakututeganisha.
Oliwa na kuagala. Oliwa olimolunji. Oliwa wampisa. Iwe katika raha, iwe katika shida. Sababu tunapendana. Sababu